sakiraɓe keɗiɓe bisimila moɗon min jewti on heɗade actujeune amen asawere joyi lewru février hitande 2022 miɗo wondiɗo e Ousmane Nyalibouli. Ousmane, no ñallirɗa?
Alicis, alhamdulillah.
Ousmane, hoɗo joganɗa sakiraɓe amen ɓe hannde le mbasowo?
Kabaruji ɗin puɗɗiran haalde ha la kanankoɓe leydi sedde o fa hande ana keddide jukkugo mumɓe go gaɗi dow madigo dabere nde ɓe ɓami e batu moɓe gaɗi alkamisar ƴaɓɓene nde akkara kanankoɓe mawɓe joyo mali goto o hoore ministre 1 union européenne jukki ɗum ɓen sukaɓe mali hewɓe kollitiwide e nde dabere walda e sariya asawere joyi lewru février hannde wonno ñalluma adduna keƴƴanaɗo faddade julniru ɓiɓɓe rewɓe o golane heddi waɗale leydi meɗen ndi fay e tawede yimɓe ne goddi hollitede kutteji gonɗi dow muɗum en timminiran kabaruji haro jaɗɗi halde haala kabaru kan final 2021 ko wari e timmude.
ɗiran kabaruji ɗi e halde haala jiidan fedde CDAO gaɗɗo alkamisara ɓeccinde akara
ley o bato ɓe kaali haala mali kanankoɓe leyɗi CDAO ɗe fa hannde ana geddi dow jukugol gaɗigol malingol nde fedde holliti wiide kanankoɓe leydi mali ndi kollita wattune mbawata wadde wodteji ɗi yalla ana ummina ɗi jukkolgoji
hoɗo fuu woni hen hakkillaji sukaɓe
sukaɓe hewɓe ka ana metta dow kabaru muɗum ɓe paama e duw ko saabi de fa hannde ɓe ana gaɗa ɗi golleji dow mali.
Je pense que ne mila wiide jukkugoji CDAO dow mali ɗi a yedda sariya ɗum ena fe leydi ndi ɓuuri foof minen jokkolɓe ɓe ɗiɗo jukkugoji CDAO ɗi ɓeydi ko dotti allaji leydi mali ɗi ɗum ɓeydana raf kawrol hakkunde France et Mali fodde ɗumno timminde komin jiɗi yo CDAO wattan hakkilo sanne sakiraɓe mabɓe gonɓe ley leydi mali jukkoje ɗe tampina sanne sukaɓe kañe malikoɓe foof.
Premier ministre Choguel Kokkolam Mayiga ka en hooreɓe nayon woɓɓe leydi mali ndi ka haɗama naddele fedde union européenne ndi
ɓen nayon woni hoorejo conseil national de transition Malik Diawo Ismail Wague ministre kuminiɗo dewri tenal ministre kuminiɗo ewtogoji leydi ndi Ibrahima Ikasa Mayiga fa yettade conseiller national transition Adama Ben Diarra
nde oɗo communiqué fedde union européenne nde holliti wiide ana hayfiɓe taɗugol golleji laamu hakkundere o keɓe mabɓe ko sinda yimɓe fu gonɓe le fedde union européenne nde kan e gollirɗi gonɗi to ɗi ka ana haɗa hokkudeɓe jawdi gouvernement leydi mali neltiri altinere capantati e goho lewru janvier ɓettindu ambassadaire leydi france gonɗo mali ɗo
non jaati ɓe ɓami nde dabere caggal ko kanankoɓe leydi france ni gondi halde haalaji bonɗi dow mali wiide laamukoɓe laamu hakkundeji o galda e sari ana ɓama dabbereji tañiɗi
so yoga e sukaɓe jokkolɓe ka oɗo anniyam hooreɓe laamu hakkundere o ɓami ka weeli yogaɓe ka holliti wiide leyɗe ana hani teddodirde
keɗɗen koɓe mbi
ko yimɓe men ɓe mbi ambassadeur france o witta ɗum aywa hunde mawde haalama ɗon hunde mawde gollama ɗon hunde hande wallede e yambinede gollama ɗon saabu wawa tawede aɗa woni ley leydi am aɗa gollide e he am so mbi'a katin mi handa e laamu mi jeeya laamu ɗum ka gasdano sani a jaaɓi wonde le leydi am aɗa gollide yam ka fo haala mi jeeya laamu haala mi anda e laamu ka ɗum ka yoppat na sa a wi'i mi jeeya laamu mi handa e laamu jaaya haaji ma ɗum woni e gollidatta ɗum na walladu katin fa leydi men ndi ndi teddine fa laamiɓe ɓe ɓe teddine
kutteje jukkoje ɗe fedde CDAO ɓami so tonkiɗo leydi mali ndi ka fuɗɗi matede
noon jaati agence ji kumaniɗi neldude kalisiji kañe yimɓe yiɗɓe neldude kalisi muɓen ana keɓa tiɗɗallaji neldude na nangude kalisiji
fa heewi hakkunde maɓɓe ka fo ana woyto eɓe narda jooɗa haala waɗa hakkunde hooreɓe laamu hakkundere o kañe fedde CDAO ni
fa ɓeydure ɗen famo keɗɗen ko Mamadou Samaseku ɓeydi dow muɗum
e ley nokkuji neldugol kalisi golleji ɗi na dari gila fuɗɗugol jukkuguji CDAO dow mali saabu muɗum golloɓe jamar nde fof na metta mi anda fof nomin gatta noon hollitiri neɗɗo goto en jilliɗo noon nellude kureji makko gonɓe Niger kalisi Mamadou yo client goɗɗo kanko yila makko yo laamunkoɓe transition ɓe kañe fedde lefuy leɗɗe ɗe kawra dow gotum o holliti wiide fay ɓoyali o horni nelde kalisi o horni fa o ɗali neldude kalisi e ley wembere woni ko holliti wiide o anda fewi no janngo latoto ɓeydade e kureji makko gonɓe kodowar jukkugoji CDAO ɗi kadi jaati yiliwere golle kanko Mamadou o yila makko yo ɗiɗo jukkuguji ɗi immine
ɗum naɓata en yewtere amen minimag ñalibuli hannde joyi lewru février woni ñalawma ma le adunar allah ndu kertanaɗo haqqude haddugol sukaɓe e rewɓe a actujeune amen ñalawma hannde o min gara min kala haala mum
ɗo mali ɗo ley horgo cakitigo waɗede le hitande 2013 hollitama wiyede le rewɓe temedoran fo capanɗe jeeno e goho julniru waɗama e muɓɓen e baali kominiɗo haɓɓugol o golle kolliti wiide fay tawede gadi immadaraji kewɗi fa kollita kutteji ko woni dow muɗum fa hannde golle muɗum ana jokkine le leydi meɗen ndi anni ko mariam koulibaly heɓine dow faccitago Mamadou Samaseku
miɗum no heɓɗiti allaji le wuuro nder e muɗum mi hinni ko julniru nde woyi tapantato e jeɗɗo so gonga mi hullino jaati pati mi udda kaso ɗum ɗo yo seeda fo dewo moɗo kinotonnoɗo julniru gottuɗo hannde hakkunde golle muɗum. E wi madame Diawara Assakunari janginowo e kañum dun dunka kabaru ko wiyete genre kuteji oɗo golle o na torro yogaɓe.
Psychologiquement c'est un traumatisme.
Sa to kay yogaɓe jaati heddoto hen ana wodi ɗum faratiji ñawli e na walla wattu ɓeygu sa to ɗum haɗa rewo yogaɓe jaati yirwude no hanniri. E wi kanko Diawara Assakunari o yimɓele hewɓe na deƴƴi dow kuteji muɗum nden no ɓeɗo no hasidini wattangol hakkillo sakiraɓe mabɓe foof.
Yambere sappo jetto bo festival sur le Niger o ka fuɗɗi talatara ɓettide
non jahande yambere fina tawa sukaɓe kayne keɓa hen sanne koɓe kolliti wide
gonga heewi ñaali buuli sukaɓe mabɓe ka holliti wide ana hinni parking aji yoga du ana waɗa golleji goɗɗi keɗo ɗen ko nelaɗo amen Mumin Sende bo heɓani en do fecitago Mamadou Samasiw.
Alassane Diko guidde tourus en sahalleydi Mali ana segu gila hitande 2013 saabi alhaali ndenagu leydi ndi o nawtorki kortal ngal yiltinde hoɓɓe ley lana ngallure nde golle mo o weltani saabi keɓal ngolngal e muɗum
lanaji ɗi miɗen ɓama yimɓe minute ngaji sappo e joyyi e minute ngaji capantati e heure goto miɗen gaɗa profité hono ɗum miɗen keɓa coggu sommeil ngaji amin.
Cheikh Abou Traoré kanko yo joguiɗo parking yesso service ji kewɗi to segu toon ka saabi festival o o eggini golle makko yaade ley nokku kawrital finatawa e ɓiɓɓe Diallo.
Le match on peut dire que
en mbawi jaati wide lumo ngo na samti hakke golloɓe jo joguimi joni saabi kawrital ngal parking ngaji am arduno yesso impôt e kañe yesso
premi Mali.
Ɓeɗo jokkolo ɓe holti wide ngal ɗo festival ɗo nokku huncangol hoore finatawaji leydi ndi ɗum woni ko mumnato sondebo heɓani sijo tamani gila segu
ñaali ɓuuli timmoɗo yontere min goni fijoji ana woodi
non jaati jamma ko bama arwo neba solo astu ñame jiji awadi jammi sako fayottade emde gaɗan walla wiyete place cinquantenaire
ɗum naɓata e bilki sambe calɗi le yambere capantati e tatobal coupe d'afrique des nations o sénégal wara heɓodirde égypte
match o fiyete alan jango tadda olembe yawde to cameroun to
micintinde tan wiide alkamsara ɓettinde leydi égypte yaltini cameroun 3-1 le tirobi fadene alalbare leydi sénégal kañidu yaltini leydi burkina ndi 3-1
gande hono noɓe noddirtele leydi sénégal waran fiide final muɗum ɗiɗoɓal jokkodirɗi alan o so ɗum ɓettike piyoɓe ballon leydi égypte ni woni juhuɓe tawi ko toɓɓe sanne tawede o heeɓi jeenare jeɗɗi le kan o fuu piyoɓe ballon leydi égypte yimɓe ka milayno fewi ana yetto faɗo ga kanko mohamed sala kaheɓe o fiidata ballon ɓe ka holliti wiide yimɓe ɓe ana wawi fawde guikke mumen dow mabɓe caggal fuɗɗugol mabɓe fiigol ballon le kan o mo laataki leydi égypte ka wawi tewtugol darna le piiɗe ballon ɗi o waɗi ɗi fuu ɓe jaltini leydi côte d'ivoire maroc cameroun landinɗo fiigol ballon ngol sadio mané warta heɓodirde e mohamed sala homo hakkune ɓeɗo piyoɓe ballon ɗiɗon liverpool woni kawowo jaabu o ana dooma alan o
quart de finale coupe du roi espagne waɗi le yontere
e non jaate real de madrid atletico bilbao yaltiniɗo 1-0 ɗum waɗi alkamisar ƴaɓɓe nde betis sevi fi real sociedad 4-0 albar ƴaɓɓe nde valence kañum du heeɓi yaade demi final caggal ko fi cadixa 2-1 rayo valcano tapi mallorca 1-0
match aller demi final gayɗi ka ana landinali yontere nde
e non jaate alalbare jeenayyi lewru février ndu wattu 20h rayo bisima betis alkamisar valence kañum du bisima atletico bilbao wattu 20h30
ñaali ɓuuli mine mila jonka ɗo mi kaddete kabaruji ɗi
non jaati Ali Cissé accirani kabaruji ɗi hannde sakiraɓe ɗo gonɗo le mali fo e mangal muɗum min jowti on sanne kedde heɗade ɗo e seeɗa tous o garan waran jokkininde wassalamu.